ninje waremi isi isi nibyuzuye mo byose nyuma y'ibyo byose fatu mukungugu isi ndiremera umuntu namuremye mukunze urutesha ibindi biremwa muhano kugira ishusho yanjye ariko kubwo kwifuza kw'amaso ye arangomera itandukanya n'ubwiza bwanjye arigendera
umva imirindi y'Uwiteka aragushaka yewe yewe umva arabaza mwana w'umuntu
Kaja wibazuti yoma na bafugi bae ubundi maziki utima wanje tuza kulye kandunye na chivazo uratunze ikindi senichi nyamara niwibukeko iherezo jinsi raza weriri mukuboko kwayo niitegeka
Yeah. magarwa uwakura nyara gushaka.